Asia.
Mambo mengine madogo hayahitaji kugombana. Unajifanya fundi shobo, kuongea ya somana. Kagombana bosi wako, unaingia kuchambana. Eti si bora ungefanya yako, saizi yako kina nana. Shoga yake Paula, asa kukula nini? Unajikuta mvimbaji, toka kiume utaveshwa bikini. No, acha nyonge.
Kimeumana.
Acha nyonge.
Toto mdogo nataka kusafuria nyota eh.
Acha nyonge.
Najua utajibu ila acha nyonge kwanza.
Acha nyonge.
Bado star, bado, bado.
Kifua, so kila kitu lazima useme. Na siye yako tuayajua, mambo ya vizinga ndo usiseme. Eti unaona, umeyapatia maisha. Na tabu hukuiona, uni unfollow kwa insta. Kweli kuna watu, na viatu duniani. Ugomvi wa ndugu, wewe wakuhusu nini? Ama shoga yake Paula, asa kukula nini? Unajikuta mvimbaji, toka kiume utaveshwa bikini. No, acha nyonge.
Kimeumana.
Acha nyonge.
Toto mdogo nataka kusafuria nyota eh.
Acha nyonge.
Najua utajibu ila acha nyonge kwanza.
Acha nyonge.
Bado star, bado, bado.
Na kuona unapenda kujikweza.
Acha shogu.
Babu jinga unapenda kujikweza.
Acha shogu.
Hakuna posti na kupita yomba we.
Acha shuru.
Ya watu napenda sana uvijua.
Acha shuru. Ilo shipa ime msimama. Ime msimama. Boka mshipa kame msimama. Kame msimama.
This is Venture.